mapenzi yangu ni mtama, nakupa wote donowa. Echoni umenika, hakuna waku kutoa ye. Hadharani bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli.
Unajua nakupenda na we unathamini, hapo sawa. Labda kimebakia ni change gear, ni achi ututo. Si unanitimizia, najisevia matandu koko. Mwezako siwezi kudanda danda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peke yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa.
Forever and ever, baby. Feel me cause I feel you got me. Unajuaga vile
I'm crazy, crazy for you,
baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you mama, for me papa.
Ooh, you're special. Mapenzi lako,
for you, mama,
for you, baby,
for me,
and when you want to get,
for you, mama, for me,
baby, yeah. Naona nachochea mama haupoi, imetia nanga meli haingoi. Unanidekeza umeifanya toy, wanga bye bye, tuko paradise. Figa ika type, toto number 8 size. Niko benza night, tuko tana next time. Squeezy na nene part and then enjoy. I need forever and never, hey. Oh I hate, oh I, oh I hate, oh.
Genius.